Beats.
I'll just scared by the
Honey King Kaka.
I'll just scared by the
I'll just scared by the
I'll just Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
I am
Kula.
Ware ngware sana after prayers. Simina brush Nijibu messages kwa IG my crush.
Chidima
right. Nikikutana nae anajua ni titima. Green Zavali na yangu ni ndoto even though leo King Kaka kumsoto na shukuru ja kwa vile niko alive. Vile siku inaka wacha ni analyze. Wale wakware, okay. Wale wakamare. Wale wanabeba wasei kwa stage za gare. Mbona mademo nanipima, misi o VCT. Na hope mepimwa uko VCT.
I'll just scared bana. I'll just scared bana. I'll just Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
Vile mi usema maisha na idema. Curious yes ebu ni kuleka test. Napenda mruru, akona test. Na we chali, akona vest. Bado mi usema daily, soma kameni. Mna buy CD zangu, buy ni pia zenu. Badaye swimo, au badaye kwa klabu. Badaye kejana, badaye be careful na badaye tupunguze stigma, ata kauli kanyaga, waya stima. Mbona awana nipima miss yo VCT. Na hope mepimwa uko VCT.
I'll just scare bana. I'll just scared bana. I'll just Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
I'll just scared bana. I'll just scared bana. I'll just Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Lakini tusikule kule.
La 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 la.
King Kaka. Unajua?
La 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 la.
Ni usema yani tukule life na dabu. Sababu tuna work for it, sindio? To enjoy maisha manze.
Kubwa. Cool.